Nshuti muduteza amatwi ni edirwe mu basuhuza hano kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze kandi mu kiganiro muri isanga mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turagerageza gusobanukirwa n'akamaro k'ibyogajuru mu buzima busanzwe bwa buri munsi cyane cyane uburyo amakuru ibyo byogajuru bifata akoreshwa mu guteza imbere abatuye isi. Muri iki gitondo rero turi kumwe n'umunyarwanda Roger Manzi utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Manzi ni injeniyeri muri iyi minsi akaba akorana n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kohereza ibyogajuru mu kirere bakunze kwita NASA. Kimwe n'abandi bagenzi be b'abanyarwanda bakorana na NASA, Aba basore bagerageza gusuzuma amakuru afatwa n'ibyogajuru kugira ngo bayabyaze umusaruro mu nzego zitandukanye zirimo ingufu, ubuhinzi, ikoranabuhanga, ibyerekeranye n'ikirere n'ibindi byinshi. Roger Manzi, ikaze muri studio za radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Mu gutangira nashakaga mbanze nkusabe wibwire abumva radio Ijwi ry'Amerika muri iki gitondo.
Murakoze cyane. Nitwa Manzi Roger, umunyarwanda. Mu rugo ni mu majyaruguru. Amashuri abanza nayize ku kigo bita Ecole Secondaire de Rukozo. Icyiciro cya kabiri nkigira ku kigo bita Groupe Scolaire Officielle y'i Butare mu Ndatwa. Mvuye aho ngaho nakomereje muri leta ya California kwiga ibigendanye na civil engineering, sinzi uko twabyita mu Kinyarwanda, gusa ni gukoresha imibare na science kugira ngo dusubize ibibazo abantu bahura nabyo buri munsi. Ubu ngubu rero nkaba ndi gukorera ikigo cy'ibyogajuru cyo muri Amerika bita NASA, aho njye na bagenzi banjye b'Abanyarwanda n'abanyamahanga bagenzi bacu tugerageza kureba uburyo ki amakuru cyangwa se ubumenyi muri NASA bwagerageza gukoreshwa mu guteza imbere ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibindi bihugu bitandukanye.
Ubundi iyo ibyo byogajuru bigiye mu kirere, icyo biba bigiye gukorayo ni iki? Misiyo ibyo byogajuru biba bifite ni izihe?
Twabishe mu ngero eshatu. Icya mbere ni ukugerageza kureba amakuru ashoboka agendanye n'indi mibumbe. Icya kabiri ni ukugerageza gufata amakuru ahagije kuri iyi si yacu dutuyeho. Iyo ureba isi uri mu kirere bitandukanye n'uko wayireba uri hasi kuri terre. Icya gatatu ni ugufasha ubumuntu kugira dream ku buryo horizon yacu itaba limited. Muri rusange ni ibyo ngibyo NASA ikora.
Hanyuma rero mwebwe nk'abatekinisiye, iyo ibyo byogajuru bimaze kumanuka cyangwa se bimaze kohereza ayo makuru, mwebwe mufata ayo makuru mukayasesengura hanyuma mukaba mwagira icyo muyabyaza, ako kazi mugakora gute?
Well, aka kazi ntabwo koroshye, gasaba kufungutse mu mutwe, gasaba kuba uri umuntu uri creative, sinzi uko twavuga mu Kinyarwanda, gasaba kuba uri umuntu ushiritse ubwoba, umva wakora ibidasanzwe, umva wakora ibitarigeze bikorwa. Si icyo dukoresha, hari ibyo bita sensors zifata ayo mafoto yaba yo ku isi, zifata ubwo bushyuhe, zifata information zitandukanye zo ku isi, noneho tukaba dufite ibyo bita ama receivers zirabyakira, noneho tugakoresha technology z'amacomputers, hari izo bita GIS, hari izo bita Python, MATLAB, ibyo bindi byose, noneho tukabasha kuzanariza kureba icyo dushatse kutubwira, twareba n'icyo twabasha kubikoresha muri rusange.
Birumvikana bisaba ubunararibonye bukomeye. Nk'umunyarwanda ubu ngubu ukorana n'ikigo gikomeye ku isi nka NASA, bikubwiye iki?
Ni umugisha. Ntabwo ubwanjye nigeze ntekereza ko nakorera ikigo nk'iki ngiki, gusa gukora ushiritse ubute, kumva ko utari limited, kumva ko the sky is only the limit, kumva ko ushobora gukora ibitarigeze bikorwa n'abandi, nteka aricyo cyatumye ngera hano. Icyo bimariye rero cyangwa icyo bimbwiye, numva ko umwana uwo ari wese mu Rwanda, regardless y'aho aturuka, regardless y'aho avuka, ashobora kuba umuntu ukomeye mu buzima. Ntabwo ubuzima burangirira mu kuragira inka cyangwa se mu gukora mu cyayi cyangwa iki. Ushobora nawe kuba umwastronaute. Nicyo mbiye somo nakuye hano.
Kandi rimwe na rimwe nanone bikajyana n'amahirwe.
Amahirwe burya ni ingenzi mu buzima, ariko hari ibyo wajya bavuga mu Cyongereza, ubuzima ni 80% yuko witwara mu bintu uhura na. Amahirwe afitemo agaciro, ariko icy'ingenzi burya ni uko witwara muri situation urimo.
Nk'uko watangiye ubitubwira, kugira ngo umuntu ashobore gusesengura amakuru aba yafashwe n'ibyo byogajuru, ni akazi katoroshye, ni akazi gasaba ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru. Ubwo wari ukiri muto, wigeze wibaza ko ushobora kuzagera ku rwego umaze kugeraho?
Mbo nkiri umwana, amasomo ajyanye n'ubumenyi bw'isi nayize nk'ibisanzwe nk'uko twiga geography muri cours primaire na cours secondaire, gusa cy'ababyeyi banyigishije nkiri muto nagira ngo n'abandi babyeyi babe bakwigisha abana babo ni ukwigisha umwana kugira inzozi kugira indoto zirenze iz'ababyeyi. Ababyeyi banjye bahoraga bambwira bati nimba narabashije kubaka inzu imwe y'amategura ugomba kugenda ukubaka iy'amabati. Donc umubyeyi akigisha umwana kugera aharenze aho we yageze. Nkeka ariko rero cyatumye mba motivated ngira interest muri science noneho kora ibyo ngomba gukora mu ishuri aribyo byatumye nisanga ahangaha. Ntabwo nigeze ntekereza ko nakorera aba bantu nakoze ibyo ngomba gukora mu ishuri opportunities za kwipresenting nka taking advantage of it. Then at the end I'm here at NASA.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga aho muri iki gitondo turi kumwe n'umunyarwanda Roger Manzi ubu akabakorana n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kohereza ibyogajuru mu kirere. Roger, uri mu itsinda ririmo ryiga rikanasesengura amakuru aturuka mu kirere cyane cyane mu buryo bwo guteza imbere ingufu ubuhinzi no kubungabunga ibidukikije. Watubwira muri make uyu mushinga wanyu uburyo ukora?
Uyu mushinga wacu ni muri intego yacu ni ukureba uburyo ki information cyangwa se data zo muri NASA zabashwa gukoreshwa na societies by'umwihariko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nge n'abagenzi banjye ni ikintu twashyizemo imbaraga ngo turebe uburyo ki NASA yabasha gukorana n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo mu biyaga bigari nk'u Rwanda nk'u Burundi na Uganda. Icyo dukora rero tugerageza kureba uburyo ki twakoresha izi data za NASA mu ku developing the tools cyangwa se ibikoresho bigendeye kuri computer byabasha gukoreshwa n'abantu bo mu Rwanda cyangwa se mu Burundi kusubiza ibibazo bakora nabyo buri munsi. Tumaze gukora amaproje agera kuri ane, hari iyo twakoze igendanye n'ingufu, kureba ahantu cyangwa umusaruro ufatika bashyizeho ibintu bya solar energy, imbaraga ziturutse ku izuba, hari n'imbaraga ziturutse ku muyaga, n'imbaraga ziturutse ku mazi hydropower. Mu byo twakoze rero twakoresheje programme za computer kugira ngo dutegure ibikoresho twahereza abantu bo mu Rwanda ndetse no mu Burundi no mu misi za tuzatanga muri Afurika hose, ku buryo babasha kubyikoreshereza bakabasha kugira access kuri izo data za NASA, bakabasha kubikoresha mu gusubiza ibibazo bahura nabo byo buri munsi. Hari n'ibindi twakoze bigendanye n'ubuhinzi, cyane bigendanye n'ubuhinzi bw'umuceri, hari ibyo twakoze bigendanye no ku n'ishyamba rya Gishwati, hari n'ibyo dufite umushinga turimo muri iyi minsi wo ku rwego twakoresha indege zidatwawe n'abantu biriya bita drones mu buhinzi. Ni ibintu bidahenze cyane, nubwo iyo byumva gutyo ari ibintu bihenze, ariko ntabwo bihenze. Turi kuri iki rero twabigeze muri Afurika ku giciro kiri hasi cyane.
Umuntu iyo yumvise izi ndege zitagira abaderevu yakwibaza ko ari ibintu bihambaye cyane, ndetse umuntu akavuga ngo nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ese byaba bikeneye izi ndege mu gihe abaturage badashobora rimwe na rimwe no kwigurira amasuka yo guhinga?
Yes, birakenewe cyane. Ntabwo tubyumva, dupfa guhita tubyumva, ariko iyo urebye inyungu zo mu gihe kiri imbere, donc iyo bita long term profit, usanga izo ndege zazatanga umusaruro udasanzwe, umusaruro ufatika kabisa mu bigendanye no kuhira imyaka, kureba aho hari indwara mu myaka, bigendanye no gutera imbuto, n'ibintu bifite imbaraga. Nubwo abantu bagize bati birahenda, ari icyo turi gukora ubungubu ni uburyo ki zabasha guteranyirizwa mu Rwanda cyangwa se abantu bakabasha no kuba bazikorera mu Rwanda ku giciro gihenduka.
Bwana Roger Manzi, mu rwego rwo kugerageza gusobanura neza umunyarwanda cyangwa se umurundi cyangwa se undi muntu wese urimo kutwumva, tuvuge ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda, nkeneye kumenya amakuru ajyanye n'uburyo nateza imbere ubuhinzi, nateza imbere cyangwa se nashobora kwigezaho amashanyarazi aturuka ku muyaga cyangwa se kuzuba, niki nkutezeho?
Icya mbere, mu Rwanda hari ubumenyi bwa internet. Icyo nabashishikariza ni kujya kuri internet bakareba ayo makuru agendanye n'ibyo tuba twakoze. Hari n'ibyo abandi baba barakoze bifite imbaraga cyane. Icya kabiri no gukorana n'abayobozi. Ibyo dukora byose tubihereza abagronome, abayobozi b'uturere n'abantu muri ministeri, ku buryo andi nazo nshingano zabo bagomba kubikwirakwiza mu baturage, kuko ni bifitiye akamaro abantu. Nkeka ko aya ni amahirwe u Rwanda rwagize n'u Burundi na Uganda mu minsi imbere zo kuba bagira bakoresha tekinoloji za NASA mu guteza igihugu imbere. So nababwira nti mugende kuri interineti muvugishe abayobozi banyu, abayobozi n'abakora akazi kabo bakwira kwita informasiyo mu baturage.
Bibafata igihe kingana iki kugira ngo mube mwakura isesengura hanyuma mukaba mwashobora no kurihuza n'ibihugu muba mwifuza gukoreramo?
Muri rusange bitwara amezi ane, ariko nanone bitewe n'uburyo ki project igoranye cyangwa se bitewe n'uburyo ki abafatanyabikorwa bacu cyane cyane abayobozi bo mu Rwanda uko barimo bakorana natwe, dushobora no gutwara amezi abiri cyangwa ukwezi. Donc biterwa na complexity ya project na partnership.
Tugaruke ku mushinga mwakoze ujyanye ahanini no gukoresha ziriya ndege zitagira abadereva bita drone. Uwo mushinga wanyu wanatsindiye igihembo, watubwira kuri icyo gihembo mwatsindiye?
Uwo mushinga watsindiye igihembo ni hari organization yo muri Europe igendanye no guteza imbere ubuhinzi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Bari bafite irushanwa ariko nk'abana b'Abanyarwanda barano muri Amerika turimo dukorana nazo, dukorera igihugu, why not? Turicara dushyira hamwe project, turayandika, mugenzi wacu Faith Miza arabipresenta. Barabikunze cyane. Ni ibintu bitaragera muri Afurika, ni ibintu bidasanzwe. Donc ni umushinga mbese ushyira Afurika ku rundi rugero, on another level.
Uwo mushinga wavugaga iki ahanini?
Uwo mushinga wavugaga uburyo ki zo ndege zidagira abaderevo azakoreshwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Umushinga icyatumye ugira imbaraga ni uburyo ki watangaje abashakashatsi ukuntu utazasaba amafaranga menshi, donc ku giciro cyo hasi cyane, kandi werekanye uburyo ki wa impact yagira kuri ekonomi yo muri Afurika bitandukanye n'ibyo abazungu basanzwe bakora muri Afurika, kuko baza kudukorera batazi exactly uko ubuzima muri Afurika bumeze. Rero nk'Abanyafurika twifashishije kuba turi Abanyafurika ubwacu mu bibazo byacu, noneho dukoresha ubumenyi bw'abazungu mu gusubiza ibibazo byacu. So nicyo cyari kiri unique project tubifite online, ababishaka niko baza kujya kuri website yanyu bakareba andi makuru agendanye n'iyo project.
Hari abajya bavuga ngo ibihugu bya Afurika cyangwa se n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigenda bisigara inyuma mu bijyanye no gukoresha itumanaho, gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se n'aya makuru ibyogajuru bitanga. Mugereranije mubona akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda rurimo, Burundi burimo n'ibindi bihugu bituranye nabyo, mubona byifashe bite?
Aho bigeze ubu ngubu nta bikorwa byinshi bigendanye no gukoresha amakuru y'ibyogajuru mu guteza igihugu imbere bihari ubu ngubu mu biyaga bigari, ari nayo mpamvu leta zimwe na zimwe cyane leta y'u Rwanda bafite imbaraga barimo barakorana natwe cyane, barimo baragerageza kureba uburyo ki amakuru y'ibyogajuru yashyirwa muri sectors z'igihugu zitandukanye, mu buhinzi bujyanye no gucunga uburyo cy'abaturage bakomeza kwiyongera, ibigendanye n'imikurire y'imijyi, ibintu bitandukanye. Ikindi kandi igihu nabwira abayobozi bo mu biyaga bigari ni uko amenshi muri aya makuru atangwa na NAZA cyangwa se DERA ziboneka ku buntu. Tekinoloji zo kuri processinga nibyo turimo dukoraho ku buryo twawe shyiraho ibyo bita tutorials cyangwa se imfashanyigisho mu kubikoresha. Tunabashishikariza kubyitabira nubwo bidahari ubu ngubu cyane bidakoreshwa.
Kubona ayo makuru ni kimwe, ariko kuyasesengura kugira ngo umenye akamaro k'ayo makuru ni ikindi.
Biratandukanye ariko nanone nicyo usanga kibura mu burezi bwo muri Afurika. Tukiga za geografi, tukiga siyanse, tukiga jeni sivili, ariko si tuwe dufite icyo twakwita practical uses, ibyo tuba twize. Niho rero nkeka ko ubushakashatsi tuba dukora bwagafashije abana bo muri universite, abana bo muri secondary gukoresha izo done za NAZA ziboneka ku buntu mu bihugu byacu, bakaba bazikoresha mu gusubiza ibibazo bahura nabyo buri munsi. Ntabwo bikomeye ugereranyije nizo fizike, ugereranyije nizo geografi twiga muri Afurika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga, aho muri iki gitondo twatumiye umunyarwanda Roger Manzi ukorana n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kohereza ibyogajuru mu kirere. Bwana Roger Manzi, aho ngaho muri NAZA mufite n'ibindi bikorwa bitandukanye murimo gukoraho, watubwiye iriya mishinga ijyanye no guteza imbere ingufu, imishinga ijyanye no guteza imbere ubuhinzi mukoresheje indege zitagira abaderevu bita drones. Hari indi mishinga mu minsi iri imbere mwaba murimo gukoraho?
Muri iyi minsi ikintu gifite imbaraga turi gushaka gukorana n'u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu biyaga bigari nuko turi gutegura inama yazahuza abo bita abashakashatsi cyangwa se aba scientist muri biriya bihugu, ku buryo twakwicara tukungurana ibitekerezo, tukamurika ibikorwa byacu nabo bakamurika ibikorwa byabo, tugatanga izo mfashanyo nyigisho. Icya kabiri, dufite gahunda y'uko twazahuriza hamwe abashakashatsi ndetse n'abanyeshuri babishaka cyangwa se babishoboye, tukabahuriza nabo mu Rwanda bakabasha kuvugana n'abastronauts, sinzi uko tubyita mu Kinyarwanda, bari mu kirere. Duheretse kubikora hano ku kigo cy'umwana muri Amerika, supirikorezi twabikorera mu Rwanda, akaba ariho byabereye bwa mbere muri Afurika. Ni ikintu cyiza kandi nkeka ko cyatuma abantu barushaho kwitabira siyanse, bakarushaho no kubikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Kugira ngo winjire muri NAZA biragoye?
Ntabwo najyaho ngo nirarire, birakomeye ariko ikintera imbaraga mvuge nti uwari wese yabasha kugera hano ntabwo nigeze ntekereza ko naba ndi hano urebye aho nakuriye urebye aho nize urebye ubuzima bugoranye mba narabayemo nigihe waba akabaye umuntu wa nyuma wo kuvuga ngo gukorera nazo birashoboka cyangwa se nkaba nagize indoto yo gukorera muri nazo icyo nabwira abaduteze amatwi ni uko nta kurimita indoto zabo don't limit yourself ushobora kudakorera nazo ariko wakorera google wakorera facebook niyo utakorera ibyo bigo bikomeye ukaba wakora ikintu gifatika mu gihugu hari ibyo bavuga ngo ugapfa ugasa n'utarigeze abaho gira inama abantu bakiri bato gukorera ibishoboka byose bakazasiga sinzi uko babyita mu kinyarwanda umugani musozi bagasiga bageze icyo bakora gifatika kandi icyo gice ari icyemezo abantu dufata ubwacu ntabwo ari kondisiyo tubamo zituma ufata icyo cyemezo
ubutumwa ku rundi rubyiruko rushobora kuba ruvuga ruti nanjye rimwe ndifuza kuzaba nka Roger Manzi nkakorera ikigo gikomeye nka NASA ni ubuhe
icyo nababwira mureke kurimita indoto zanyu icya kabiri mwitabire internet ntabwo ari Facebook gusa ntabwo ari YouTube ntabwo mukoresha internet mu kugerageza kwiteza imbere ntabwo ari iyo kureba indirimbo cyangwa iki gusa icya gatatu nta gutega amaso kuri leta yego leta iradufasha ariko ifite aho igereza bagerageza gukora ubwabo bagerageza kubuilding izo contacts n'abantu bari hanze bagerageza kumenya amakuru utuntu dushyashya mu bindi bihugu ikindi ubuzima muri Afurika buragoye ndabizi nabayeyo ariko iki byakatubereye intambamyi mu kugira ngo tugere aho twigeze
abandi banyarwanda mukorana bo ese mwaba mukora ku mishinga imwe cyangwa nabo bafite indi mishinga itandukanye bakoraho
hano dukora ku mishinga itandukanye ntabwo dukora ku mishinga yo muri Afurika gusa dukora mishinga igena hano muri Amerika Latine cyangwa se no muri Asia tuba dukora ku mishinga itandukanye ariko iyo bigeze ku mishinga yo muri Afurika cyane mu Rwanda tugerageza guhuriza ibitekerezo hamwe ku buryo tugira ikintu gifatika ikintu gishobora gukoreshwa mu Rwanda tugeraho
aha nshuti mwari muduteze amatwi niho dusoreje ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi mbashimire mwese kuba mwaduteze amatwi reka nshimire Bwana Roger Manzi kubw'umwanya yatuboneye kugira ngo tuganire Bwana Roger Manzi ndagushimiye keretse niba hari ikindi tutashoboye kuvugaho ushaka kugira icyo uvugaho muri aka kanya
nagira ngo mbashimire nanone kuri uru rubuga muduhaye akenshi muri Afurika ni gake cyane abantu baganira kuri science birashimishije cyane kuba wampaye umwanya tukaganira ku bigendanye na technology na science kandi nagira ngo nanone nongere nshishikarize urubyiruko muri Afurika no mu Rwanda muri rusange kugira indoto mu buzima regardless y'ubuzima bugoranye babaye murakoze cyane
Bwana Manzi ndagushimiye nanjye muri studio hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema nkaba mbifurije umunsi mwiza down what's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy don't know what hit me but I'll be all right my head's under water but I'm breathing fine you're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you Oh How many times do I have to tell you Even when you're crying you're beautiful too The world is beating you down Every morning, you're my downfall.
can't stop singing, it's real.